Sound Production.
Oh, le.
Chai.
Hey,
my baby, baby.
Oh, me, I believe it. That our love is so delicate, oh, no one should scratch it, baby. Oh, my baby, please be careful. Please protect me day and night. My potato, my super keto. Wendo wangu kidawa, waniweka sawa, watuliza mtima wangu mwaya. Oh, 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 baby, you're fire. You're my happy title. I cannot eat when you're not wrong. Oh, darling, I'll be with you forever and nevermore.
Umutima wangwe, penzi changu, roho yangwe, nakukunda wewe, roho yangu, sene wale, tonono.
Moyo wangu mwendo kasi kasi baby, kiwa mbali na mi baby, uchunga sana na kugasi gasi baby. Kutwa kupiga misele.
Mwendo mwendo kasi kasi baby,
kiwa mbali na mi baby,
uchunga sana na kugasi gasi baby.
Kutwa kupiga misele.
Kama ni mautani, mbona unanitania? Maufuni chumbani, yote unanipatia. Na dhamana moyo wangu nimekupa kama yote. Tena na imani uzeni tutafika wote. Mimi malaika wangu mie, sije nifanya nijutie.
Omutima wange, omukwano wange, kichuna change, omulunji wange.
Epitaka, na kuwaza waza wewe.
Penzi langu la kisela, sina hela, riziki mafungu saba ee.
Nipende baby, oh 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 oh. Nimeiona happy day.
Na tangu niwe nawe, na isi burudane. Mix up peponi.
Moyo wangu mwendo kasi kasi baby,
kiwa mbali na mi baby,
uchunga sana na kugasi gasi baby.
Kutwa kupiga misele.
Moyo wangu mwendo kasi kasi baby,
kiwa mbali na mi baby,
uchunga sana na kugasi gasi baby.
Kutwa kupiga misele.
Oh no no no. Oh 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 oh.